Yeah. Woo! You know what's happening when we us meets na real, right? Yeah. I sit in a house. Izi boga mbili tutabu kwa mswahili Mganga ana mashahidi jomba ni bure kupigia ramli Flowe usini mbele, kanzu tombo kapele Boyoyo mingi kelele, kama tatu pakule Wajuku wa Nyerere, chuki zako ni bure Unoni ni simenjere, juicy pendi kelele Magumba ni baba fele, temeke wita michele Karibu geto ni shere, we usi atuna kwere Nina kibali juu ya mdundo husu sina sorry Sina sorry Sina sorry wapi shara sina story Sina story Wigu ni kidona umeshiriki uguwa pole Chakati juu kiki Pole pole
Kama unachuki abami wanu sone gele Gele Kama unachuki abami wanu sone gele Gele We use tuna Gele You just go Gele We use tuna Gele You just go Gele Kama unachuki abami wanu sone gele Gele Kama unachuki abami wanu sone gele Gele We use tuna Gele You just go Gele We use tuna Gele
So kwera he jomba niki nyule nyule Livyo van, livyo nga niki mule mule Viburi flow, Idi Amini leki nduli ndule Brain kubwa, ndoto kubwa za mangule ngule Watoto nao niki bao, squeezes pigi pule Usijikombe chonde chonde na makonde bole Punguza njali ya ubao jomba kaza msole Kwenye hela ndo watoto natulea tuli Benchi mnasugule, hamna kare Mziki kama mbege kwangu sunakuria Yesu na Maria, ndo tunatulea Donguna inalewa, imebarikewa
Kama unachuki abami wanu sone gele Kama unachuki abami wanu sone gele Gele, we use tuna Gele, you just go Gele, we use tuna Gele
Kimbiza, kimbiza, Usain Bolt Tupo senta ya mchezo, senta Bolt Atuna penta alafu, we usi mtutano, senta hafu No beef, no, tulifanya ndafu Chezo na tupa bread, mda wachai Juzi unasambaza umbea, mkuda akai Hatonga yongei Tunafanya, hatufanyifanyi, tunafanya kazi Mungu akupira umbaya, umeipandikiza Kicho chako passport, uwezo wako ndo visa Tunaviburi, tunaflow vizuri
Kama unachuki abami wanu sone gele Kama unachuki abami wanu sone gele